Maka utiyo Kenyan bo Be there.
Run.
No matter what happen, I can't stop dating. Nina imani kwa mapenzi. Ipo siku ntapata kunienzi. No matter what they do, I can give it up. Hata waburuze wangu mtima. Mimi bado nina subira. I believe yupo. Aliumbiwa mimi yupo kwenye sayari. Ipo siku ntamona. Wala stofanya tena mizunguko. Nikakutana na milupo. Madanga wa mjini. Karibu roho wanitoe.
Yeah.
Wherever you whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you. Wherever you are, whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you.
I'll be waiting for you.
Dali, na kufikiria imisio sena senga imana ikurine anu ose maidali na kufikiria imisio sena senga imana ikurine nda kuridiri baby ridiri baby. Na 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 imani kurinde baby ikurinde baby baby that can love that can love that can love share from above that can love I be waiting for that can love I be praying
zunguko nikakutana na milupo madanga mjini karibu roho.